abali mu kisaawe eky'ebyenjigiriza mu ggwanga basabye gavumenti ekole ennongoosereza mu tteeka ly'ebyenjigiriza okusobozesa gavumenti okuvujjirira ebyenjigiriza ku mutendera ogwa nassale. Akulira ekibiina ki Initiative for Social Economic Rights, Angela Kasule Nabowe, agambye nti wadde nga gavumenti yavaayo n'eteekawo enkola eya bonna basome owa primary ne secondary, tewali nteekateeka ya kusasulira byanjigiriza ku mutendera gwa nassale, era nga gavumenti obuvunaanyizibwa buno yabulekera bitongole eby'obwannannyini. Nabowe agambye nti kino kiviiriddeko ebitongole bino okuduumuula ebisale ebya nassale, ng'amasomero agamu gasasuza n'abazadde ensimbi ezisoba mu kakadde kamu n'ekitundu eri abayizi bano aba nassale. Ayongerako nti abaana bangi naddala mu byalo tebasoma nassale kubanga amasomero ago tegaliyo mu byalo nga mangi geekumidde mu bibuga. Agambye nti ensi endala nga Kenya, gavumenti yaayo yatandika dda okusasulira ebyenjigiriza ebya nassale ng'abaana mu masomero ga gavumenti mu nassale basomera bwereere. Agambye nti ne gavumenti ya wano naye esobola okutandika ku nteekateeka eno okulaba nti abaana bonna basoma nassale. Bino yabyogeredde mu Kampala mu kubaganya ebirowoozo ku nsoma eya nassale.
Kino ekintu tusobola okukikola ne tugamba nti tulina amasomero ga bonna basome agatandika ku P1 paka ku P7. Olwedde amasomero ago gali kweyiiya okuteekawo obwo mu nassale. Kati gavumenti kyeba erina okukola okukwata abasomesa ebasasule era eteekemu n'ensimbi ezirwaninga nassale awo. Tusobola okutandika n'omwaka gumu, gavumenti neesasulirako omwaka gumu olw'ebyensimbi okubanga si byangu. Neesasulirako omwaka gumu naye nga bwetunuulira okutuuka ku myaka emeka, emyaka esatu gye tujja. Kino ekintu kisobola okukolebwa kuba ne bannayiba baffe balirwana baffe Kenya, kino ekintu bakikola era kirina mu tteeka lyabwe ey'enjigiriza. Gavumenti esasulira nassale emyaka esatu, n'abatanzania nabo bakikola. Tulina n'ensi endala nnyingi ku lukalu lwa Afrika zisiraliyoni ensi ezitusinga n'obwavu ng'ekintu kino kikola ki? Bakikola.